Shanky supplier. Don't come.
Yeah, 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 man. Jump up, boy, Mr. Maboom.
And the sister. Now, Kishanky out of Chalewa. Now, switch a coolie come on up, you know. Now, collaboration, Nikiwana.
Naime Mikwa, aina kujambia jambia Roboto, Baba Diana, Chapa Baria
Achanti Baba Nasma
Kampani yangu kindamba buwana
Asake pepe ni mwache, yeto nanipakula Mwenye upendo wa kweli wachache, wengi wanatama
Najapo kuna wengi warembo, yendo ananipa
Na kwenye giza totoro, ye kwa mkuta Pepe ni mwache, nenga nanipa kula Mwenye upendo wa kweli wachache, wengi wanatama Na gato kuna wengi warembo, yendo ananipa Na kwenye giza totoro, nye kwa nguta
Namuita my partner, my partner, my partner, my partner. Namuita my partner, my partner, my partner, my partner. Toto bongela mwani toto, toto bongela zigo toto, toto bongela mwani toto, toto bongela zigo toto. Namuita my partner, my partner, my partner, my partner. Namuita my partner, my partner.
Minakupenda mchumba, sini donesha kidonda mchumba Kwa mawazo nikakonda mchumba, epi kisa sina mafumba Nakupenda mchumba, sini donesha kidonda mchumba Kwa mawazo nikakonda mchumba, epi kisa sina mafumba
Wendo pacha wangu, kidani changu Usingizi wangu, mama wa mwanangu Na kuombea kwa Mungu, utamu wangu Siri wangu, mama we Kuna muda unanipa yote Iwe kwenye mavumbi, hata kwenye matope Mixa kujigaragaza Supu mchuzi wapweza Dada kweli unayaweza
Kuzila kichino menipa kwa kingereza
Mapicha picha na yaona Kwa vile bebe meshona Kwa jinsi na vyo kupenda Mimu zako na changa ikiwa Na kama niki kukosa Mimu zako tabaki ikiwa Kama niki kukosa mimu zako tabaki nikiwa I love you, I need you I love you, I need you
Nimezidiwa, nimezidiwa Mapezi matamtam nimezidiwa Nimezidiwa, nimezidiwa Wake nipa sumyena nipa maziwa Nimezidiwa, nimezidiwa Mapezi matamtam nimezidiwa Nimezidiwa, nimezidiwa Wakini pasumye na nipa maziwa Nipe mapensi, punguza maposi Usitefanya mtu mzima nitoke chosi Nipe mapensi, punguza maposi Usitefanya mtu mzima nitoke chosi Si ulisema ni kupeleke nyumbani 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 Nina kupenda mchumba Sinitoneshe kidenda mchumba Kwa mawazo nikakonda mchumba Kato kisa sina mabumba Mina kupenda mchumba Sini donesha kidonda mchumba Kwa mawazo nikakonda mchumba Ete tisa sina mafumba Nimezidiwa, nimezidiwa Mapezi matamtam nimezidiwa Nimezidiwa, nimezidiwa Wakini pasumye na nipa maziwa Nimezidiwa, nimezidiwa Toto bongela mwai toto Toto bongela zigo toto Nionesha tentemente, tentemente, tentemente Tente, wewe nada tentemente Tentemente, tentemente, tentemente Kota chini tentemente
Halafu na mwendo wake kanaonyesha Halafu na shepu yake kanaonyesha Halafu na mwendo wake kanaonyesha Halafu na shepu yake kanaonyesha Halafu na mwendo wake kanaonyesha Halafu na shepu yake kanaonyesha Halafu na mwendo wake kanaonyesha Halafu na shepu yake kanaonyesha Jamani kanaonyesha 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 Hamsina tano ndo daifa jipya Nakubali mpemba madawa Nakubali mwanangu vitanyo nisalimie kayo Wazewa bichi pesa alakati chioma Nakubali mwanangu na gato sababa na bili Wesi jamoka lunda, lunda, mzongwe Wazewa gisi UFC Championi pesa baba shufwaina
And I lose no forget you Na ukishanga utachelewa Yosikuja kumi kama una kidele Ni hamsina tano wa championi hamsina tano taifa jipya Yesana tu mamboy Na minu nasikia nito kikosi Na yotegeta kani skoti Na yokushanga utachelewa bekwa amu Na uchu wa sakazari
Bagamoyo safari alamu.